Dibona mapongo elilizwe, dibona mapongo elilizwe, amapongo elilizwe, amapongo elilizwe, dibona mapongo elilizwe, dibona mapongo elilizwe, amapongo elilizwe, amabongo elilizwe. UYesu lithemba unamandla, uYesu lithemba unamandla, tizombonga baba uMesiya, tizombonga uMesiya. Yekana mabongo elilizwe, yekana mabongo elilizwe, amabongo baba elilizwe, amabongo elilizwe. UYesu yanibiza uthi wozane enkosini, uYesu yanibiza uthi wozane enkosini. Yekana mabongo elilizwe, yekana mabongo elilizwe. UYesu yanibiza wozane enkosini, uYesu yanibiza uthi wozane enkosini. Yekana mabongo elilizwe, yekana mabongo elilizwe. Nanku uYesu yamemeza uthi wozane enkosini, uJesu yamemeza uthi wozane enkosini. Shiyana mabongo elilizwe, shiyana mabongo elilizwe. Dibona mabongo mna elilizwe, yemna dibona mabongo elilizwe, amabongo elilizwe, amabongo elilizwe. Amabongo elilizwe, amabongo elilizwe. Shiyana mabongo elilizwe, shiyana mabongo elilizwe. Nangu uYesu yanibiza uthi wozane enkosini, nangu uYesu yanibiza uthi wozane enkosini. Titi shiyana mabongo elilizwe, shiyana mabongo elilizwe, amabongo baba elilizwe, amabongo elilizwe, amabongo elilizwe. Oshiyana mabongo elilizwe, mina ndizombonga uMesiya, ndizombonga uMesiya. Yekana mabongo elilizwe, shiyana mabongo elilizwe. Nangu uYesu yamemeza uthi wozane enkosini, nangu uYesu yamemeza uthi wozane enkosini. Ayatsho namalanga wozane enkosini, ayatsho namalanga wozane enkosini, ayatsho namalanga wozane enkosini. Shiyana mabongo alelizwe, shiyana mabongo alelizwe, amabongo baba elilizwe, amabongo baba elilizwe.
Oh, anjenguye ungcetshana usithoko mkomazana eva mhlophe khona phansi idolophu yami kwa St John's. Kodwa ndizalwe engqeleni, uthini usizwe pha? Sibambe emtyam singayeki, yatshoni lapha.
Dibona mabongo elilizwe, amabongo elilizwe, amabongo elilizwe, amabongo.
lapha emkanami. Aw, hey. Amabongo elilise, amabongo elilise, awushiya namabongo elilise. Aw, ngeleni dolobu mntanam, seyinayo spano boxer, uthini sizwe mntam. Athi dolobu yam enkulu kumtshatsha mntanam, andifuni nova. Aw. Sizwana mntanam, ndizibambe ngokwam isini. Hey, ingathi ukhona uex ngapha emaxhosheni, andazi khona into ayenzayo pha. Siphinde sabuya mntanam, siphinde sabuya, sisuka phantsi emaqebeni esiqithini phakathi kwePort St George nengqeleni. Ungandibuzi uba ndikowapha, zezam zonke mntam. Ungandibuza uba ndicula ntoni, ndiyazazi. Oh, bangamasikhabe.